www.zion.com.
Igbo ba ni nobu chi na emehe eh eh una bugo no na kwachukwu na emehe eh eh okwe manakala kana ndum ive chukwu gulu na nya emeluge ewumehe owa ni ne bia no bia solonu kanyi je ke meju okwe kene kanyi ne nyeze eh eh Onye gozi lakalaka ewumehe Umobili gbabia gogweni Akonwa vono muneku gogo Munoku oso nwanne m We wanna dance ya owe Ewumehe ewuji m Ewumehe owe Kanyi gene di yova ye Onye nyela nyimbi Onye kelo wanine Kanyi bunye ayenwe Onye nyela nyimbi Onye gozi laka laka me Tumihe Neka nyinyeje o o o Bechukwu kanyi neje ewumehe Iva melu nime ndu Olonya ka mungeti Hallelujah ni mechukwu Ozana de la hanso gi Nenu kasinu Mbaba nenu kasinu Ohaneze bianu kekeneya Ewujimehe Olanye nanya Onye dindu bia kenechu Onye dindu nya kene papa Uvado bata jenu wale Lue ma che vangwa Ema fagwa lo ista Vagwa kulo disembozo Mamu nagi Anye bata jenu wale Nolwe December Manya ngola mwancha hu Obu nese mwumanyi Kankende ngola hu Konya dendo nya kene chuku Ena nuwe owe Ewu me ewu shimu Oro chuku nenye ngwa Enolo ya wane mu Nolo chuku nenye Chugu nenye diye Enolo ya wane mu Onyo mele mabia keneya Enanuwe Owe Onye bilibe ya bilie Ege Owe Onye bilibe ya bilie Enanu kamunebe Ewume ewushimu We wana nansia Owe Kanyi kene diyo vaye Onye nyela nyimbi Kanyi bunye ayenwe Ewume Kanyi tobala no ya mama Onye mwelo lisa chuku mune nuwa Oga neje na bata Okwa kaya pogie Eva kaya fukofu Ilo chua kena mvaya musisi Bagwa logo guna mvaya mwe Owe Okwe mana kwa chuku nendumu Ewume ewushimu Njimehe Owe Ako mwavono chinyetumu Ewumehe Munu kwa songwa nemu Umwe bili kwa biya gugwenu enano kamune be owe ojichukwu na ojikwu ibele mma owe ojichukwu na ọkagbulalụ mma ewumehe owe onye mele mma bịa kene chukwu chukwu ọnụ m na-ekene ihe ibi mele onye aka m na-ekwu ihe owe ịbanugokwa mmọchụwalị jeevụ mmadụ ibe gị ebe ebe nọsị n'ọnwụ badịlọsị ndụ ma ncha uru maka ịkwụ onye dị ndụ ịnọ na-akpọli chi gị maka na ịkpatala ego ụwa chacha ụwa na-esili gị ike jụka n'onwe gị ajụjụ ndị afọ nọ mmọchụwalị na vabụlọgbu mmadụ ibe gị ma vanọsị n'ọnwụ onye dị ndụ ya kenechu ịnanuwe owe igbo banye n'ọgwa chi na-emeghe owe igbo na anyị na-achụsi ego ike ma anyị na-agbara ọnwụ ọsọ ịgbabara ọnwụ ka ọnwụ ji abịa ihe nwanne m owe ọnwụ na ndụ dị onye nwe ụwa n'aka ịnanụ ka mmụ na-ekwu onye dị ndụ nya kenechu onye bili ibe ya bili ewumehe owe onye bili ibe ya bili ịnanuwe owe ka anyị jezute ọhịmọma ọgwụga ka anyị na-eje o ma nteje abụọ ka anyị si eje anyị nwere mmadụ n'ụga ewumehe owe ọgụ onye ka anyị na-eje o ndị ụga na-emesi iri ike oke osisi akwa ata niile ị na-anụkwu onume owe ifeijinu nsu mbụ ọnụ oke osisi akwa ata niile oyime ebe kwue dike nke izizi n'ụga mbelede nyere dike maọkwa mbelede ka anya gị ede ị na-anụkwu onume ojimoto eme ọgwụdo mbọsị mbịara ibe ebe kwuwe ịmụ ibe o ji melụ m ọjị o wetalụ m ọjị tinye 50,000 n'ebele ọ kpasọ maka ego ọchị m nje ka nchụọ na ya ajụjụ ọkpọ m chukwu ebuga nke a ka bụkwa obele na mbọsị ọzọ mụ ya bịabie na mma ebu ụgbọ wee na oyime ebe kwuo ebube ị ga na-eje n'abata ụkwụ agaghị akpọ gị ya ehu ife agaghị afụkwa ụfụ ilochuwa gị na mba ya anwụ ihe owe gbagwụọ lụka ọgwụ na mba ya anwụsịsị ị na-anụ ka mmụ na-ekwu oyime ebe kwuo dike chairman CEO Haglink Communication and Haglink Furniture Ogbugwu na nnukwu nnu oyime ebe kwe dike ya na odozi akụ ya chukwu ji wee chọọ ya mma ezi nwata n'ihe mbụ ọnụ ogoli mara obi dị ya obodo na n'ebe nwaanyị dị mma n'elu di ya ezi nwata n'ihe mbụ ọnụ ọnụ m na-eke n'egi ihe ị na-emetọ ọyị m mma ebe kwe dike si mụ ke n'ọyị ya ka mbali emesi iri ike ndị ụka na-emesi iri ike ụmụ obili ikwu ekwugogo ị na-anụ ka mmụ na-ekwu ewumehe owe ifeazụ bụ ike ọkpala ọka nna nyelugo n'ụka ebe kwe dike si mụ ke na-egi ihe ewumehe owe nna nyelugo n'ụka chairman CEO TRW Stockbrokers Limited ị na-anụkwu onume odogwu nnanyelugo n'ụga ewume ewuchi m ewumehe owe oyime ebe kwesị mụ ke n'ọyị ọzọ Nze Francis Agba na buenye nuga Nagi buenye Oku oga kangi sejo Nse flansi sawa German flanktona Steel Company Limited Enjoy mama ndi nefeluchi vaso chuku nazo eva gaya bubu owe owe